Twende kindamba mwanangu mzwa mikwaju. Uliza baba, umo umo. Sana tu, shire.
Muziki, paka kitani kwako na chankisupply.com.
Take five now, five now, five now,
Ra! Chunky supplier! Supplier! Isigari!
Kanisimamisha niambie kuna mchongo wa hela anigaie Asmani kanipa mzigo nimshikie sasa kapaza sauti nikimbie Asmani Asmani kibegi chako chipeleka segere Asmani 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 kibegi chako chipeleka makamani Asmani oh, oh Asmani Asmani wewe Asumani mina na segele
Nataka iPhone na ndani ana chupi mo Kanisimamisha niambie kuna mchongo wa hela anigaie Asmani kanipa mzigo nimshikie sasa kapaza sauti nikimbie Asmani Asmani kibegi chako chipeleka segere Asmani 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 kibegi chako chipeleka makamani
Twende kindamba mwanangu mzwa mikwaju. Kuliza baba, umo umo. Sana tu, shire.
Download na kusikiliza ngoma mpya kupitia chunkysupplier.com.